is the African music mix on the Voice of America.
Love African music? Tune in to VOA's African Music Mix at 0100, 0200, 1200, and 1300 UTC.
We'll be right back. sounds of the continent, where it all got started, on the African Music Mix, on The Voice of America.
Yeah. find something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix.
African Music Mix.
And now, another song.
music, commercial free, on your favorite radio. VOA Africa.
Masha, 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 nakuya ona mimi na data. Masha, 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 nakuya ona mimi na data. Hayataki kupalaka, masha, ukialetea tamaa utaumia. Masha, hayataki kupalaka, masha, ukialetea tamaa utaumia. Maisha, 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 ni magumu matampi ya mafupi. Wapo wanaotesa milele, wapo wanaoteseka milele. Kamba kwako ni magumu kaza moyo. Jitutume, jitume kama mtume. Jitutume, jitume kama mtume. Dunia ni chafu, chafu kichizi. Kitega uchumi sasa mapenzi. Mtu mwema natama na fema pema. Kila kona ni Zambia kuna wema. Watu kuwana kama wanyama. Kutowana kafala kisamari. Kutowana kafala kisamari. Vijana sasa watakipirika. Mama watu wazima kuziwasula. Kosa mama kateza na benzi. Leki sasi au plado. Vijana wanakuwa kama machango. Kujila mbala mbali ibisi zao. Eti madai wanachia nsamisha. Kuongwa gari nyumba jibu ni ngoma. Kuongwa gari nyumba jibu ni ngoma. Kako sione yula na gari. Kumbe mwenzio ni shoga kaongwa. Dado sione yula na nyumba. Kajenge wakapewa miwaya. Wana mdogo mchini kuna mambo. Usigu utajuta kuumia. Chakalika ipo siku utapata. Chakalika ipo siku utapata. Masha, 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 masha. Nako yaona mimi na data. Masha, 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 masha. Nako yaona mimi na data. Hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tama utaumia. Masha, hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tama utaumia. Masha. Huku wedu naweka watu mjini. Hali yali sipala na chokuna moto. Shida yake mshiko kakuto sadaka. Maneno matamu matamata flow. Jembe na pesa jembe na mshiko. Mkenge mwanangu na uva. Mkenge mwanangu na uva. Mjini wapo wanaoga wangoma. Kama shida yako gali utapewa. Ukitaka simu nyumba utapata. Lakini utakume angusha taifa. Usishangae baba kama mbuza mwana. Usishangae baba kama mbukiza mwana. Baba na usambaza tu mjini. Bila kujua mwana ya naya na boy. Boy na ya nalelewa na jimama. Jimama ilo limambukizwa na baba. Boy na ya na upeleka kwa mwanae. Ni nani alaumiwe kati yao? Ni nani alaumiwe kati yao? Babu umekomesha au umechikomesha? Nani ulisi famili umeteketeza? Jambo ziloriji wanu sikuagiza. Familia yangu limetandagiza. Ni nani manzi yatamuguza? Ni nani manzi yatamuguza? Masha, 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 masha. Nako yaona mimi na data. Masha, 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 masha. Nako yaona mimi na data. Hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tamaa utaumia. Masha, hayataki kupalaka. Masha, ukialetea tamaa utaumia. Masha.
The music continues on VOA's Africa Music Mix.
Bébé Matou, au meilleur de sa forme. Tant pis pour les jaloux. Mama, anda kangba na tere simbi simbi ngapere mawai. la soko ai ti moninge na teretsi binga ngo neli kutesa mokete klongo patu mokete kanakate moba motende mboso abadio kiki mamona me ake pupala ngisa la rate
¡Gracias! miss an hour, you miss a lot. The African Music Mix on the VOA.
Yabela, moto. Kukicha samadongo masadi kasadilo zamundel. Kukicha samadongo masadi kasadilo zamundel. Mezome re yidika muge anetwe. Emenwe, ameno yaye.
Réalité, Dieu n'a jamais été pour eux. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya.
Nali,
hélicoptère.
Eza,
Ezakoya.
Nali,
Nali Kolo.
Phénomène.
Voyons,
voyons. Voyons,
voyons.
Voilà, voilà, Colombo, Gadiga, Nadi, Salakoué. Voilà, Colombo, Gadiga, Nadi,
Lutanga chukon chocolate, chocolate, bakaka batera taramarero, shibina bibi. JPS production number one, une fois de service Boda Bodak, Eric Lukasi, Junior Takizala.
There's always something new coming out of Africa. Find it here on the African Music Mix on the Voice of America.
Mama,
than honey and less than half the calories. The African Music Mix on The Voice of America.
Searching for the songs that will soothe your soul? Look no further than the African Music Mix on The Voice of America.
Uh-huh. Tastier recipe around the African Music Mix on VOA.
Well, no, yeah, man. ameles con wema hongol. Wenu num chome. Yes, I'm a big up with her. Wenu num yeme. Ki ameles con weme. Barata bebe na wanda. Kada leg mis menu tin ipen men watol ma bon la malira ye ye le aya wera bingon bilen duke iyo mi we na yu wanu num chome ye sa me bi anwe ha wanu num ye me. Ameles con buen amor. Bueno, no chome. Llegas a me cuidar tu mujer.